Moyo kwange te wanafuara gana maliga golimu. Moyo kwange te wasiri wara gana maliga golimu.
Sobri in another one. Sobri in another one.
Na kwesi kanyo nkuwa bulamu wange nkuwa no mutima kwange. Na kwesi kanyo nkuwa bulamu wange nkuwa no mutima kwange. Saidi kusaidi yange. Saidi kuluda lwange. Saidi kusaidi yange. Saidi kuluda lwange.
Kwe kisure chenyange chenda weza kone tabuka no mutwe kwange. Neno nyabakuza, nengende yoje bakuzara. Gasina nywabia, kuva kobiri ogwasoka. Nakulaba nepita, obwongo nebuduka pakambalala.
Nakwesiganya onekuwa obulamu wange nekuwa n'omutima gwange. Nakwesiganya onekuwa obulamu wange nekuwa n'omutima gwange. Nakwesiganya onekuwa obulamu wange nekuwa n'omutima gwange.
Saidi kusaidi yange.
Saidi kuruda lwange.
Mutima gwange oli wamanyi.
Oli wamanyi.
Mutima gwange tulaga amanyi.
Tulaga amanyi.
Mutima gwange tosiwala agamaziga golimu.
Mutima gwange tonafuwala agamaziga golimu.
Daira sijokuta wasula kumutwe ngaviri.
Abajabe sesa mbakube ngwala mbakuba manda.
Nakwesiganya onekuwa obulamu wange nekuwa n'omutima gwange.
Nakwesiganya onekuwa obulamu wange nekuwa n'omutima gwange.
Nakwesiganya onekuwa obulamu wange nekuwa n'omutima gwange.
Saidi kusaidi yange.
Saidi kuruda lwange.
Mutima gwange tosiwala agamaziga golimu.
Mutima gwange tonafuwala agamaziga golimu.
Daira sijokuta wasula kumutwe ngaviri.
Abajabe sesa mbakube ngwala mbakuba manda.